It's DJ Smarty.
DJ Smarty.
Unaleta sura ya mapenzi masaa ya kazi. Weni mfani, unafaa kupigia chachin. Inaka haujali, busy shaenda umebebewa mali. Ukiwa na arifa na chuki, you ni business mess. So sharpen your skills, got some business skills. Na wamada, mindo niko behind easy bar. Tasi pa profit, jipange, I'm the business deal. Nipe be straight, siko na kona mafiki zolo. Sura kazi kaya boss, hey, sitaki kasoro. Too hot to handle, kama chuma ya moto.
Kini nwe,
juu pesa ndo lotion.
Yes,
naponga juu ya
business mess. Sura ya kazi, ito business mess.
Naponga juu ya
business mess.
Shule, kijana, umejiletea shida ya bure. Utanyorosho mwili, ufinyo sehemu za siri. Usilete mali ya serikali kihere here. Hii ni sura ya kazi, nikishika kalamu na karatasi. Jua niko kazi, napata manga, mavazi. Na pia makazi, mara kwa vivu hawakuli. Jumindo mzazi. Hii ni business face, kamdu ya nanjaki kunja sembe. Time is money, na yangu ni matao tao. Ni masaya kazi, nikikulenga si madharao.
Yes, naponga juu ya
business face.
Sura ya kazi, na ito business face.
Naponga juu ya
business stress. Sura ya kazi na ito business stress.
Naponga juu ya
business stress. Sura ya kazi na ito business stress.
Naponga juu ya
business stress. Sura ya kazi na ito business stress.
Let's talk money. Let's talk money. Let's talk money. Usijali hiyo ni business stress. Kat Johnson mo kazi ni na sura ya kazi. Number one kwa chat hiyo ni kura ya kazi. Niko biz, we biz unodhuri ya mapati. Mina pata mapato kuzurura sangati. Si wale ni chorea na mini kabai posa. Hii niko chok kwa game wako bila comment. Tupate mkwanja kwanza, happy ni bada ya kazi. Mini will brother how a winda wafanyi kazi.
Yes, naponga juu ya
business stress.
Sura ya kazi na ito business stress.
Naponga juu ya
business stress. Sura ya kazi na ito business stress.
DJ Smart King Falme.